komandi zochuluka ambili mwaifeyo ndi maunde ndi soja chikhulupiriro mwa ambuye ndi chomwe chimatipangitsa kukhala osakonja ndimadziwa kuti tsiku lina azabwera ambuye kuzandisintha dzina ndisikumbutse sombeta zina kuti akubwera mkwati uja osakona zimatha kufuta zinthu makamaka nkhani ya ndalama si zinthu malusi musiye munthu tikukhalira ngongole ngati dziko lathu nane ndine wundedi chifukwa moyo hukumandipandadi koma ndisabweza moto tsiku lina mwazimphamvu ngati pandadi
hakumandisungabe hakumanditsutsabe ndimadziwa ndine wundedi koma teile ndikumatsukapo pabedi hakumandikondabe kolo kunja kukungade ndimadziwa mudima kuti sindilileke hamakhala kuti halinane
mateka bola humayesa ngati ukufuna umboni ndikuonetsa nsuni ndipole kundikogometsa koma ndimadyamane kuposa wondiseka aliyense yemwe anafika poti anthu amasilira anavutikira khulupirira misozi kulira dzuwa kuwumitsa mitambo ya mvula dziko mwaliliza moyo siwophweka ena ndi maundedi chifukwa cha ulesi ena akudyamane koma anakulira mu nyumba zopanda magetsi chifukwa cha matenda ndi wundedi muchigwa cha infrastrandedi mpatse mkono wasanagwere kuphedi muchigwa ndi muli mphamvu ichocho suwedi pere
kumandisungabe hakumanditsutsabe ndimadziwa ndine wundedi koma teile ndikumatsukapo pabedi hakumandikondabe kolo kunja kukungade ndimadziwa mudima kuti sindilindeke hamakhala kuti halinane
ulofa kuchita kufika panomo koma mavuto samazoloweleka akabwera satana kunena nono muzi mudyelekesi ndiwodyeka iweyo kuzadyamane ndizotheka chakhumi kumachepa kubweza theka ngati kuti siumakona patapotheka tapotheka yoyala ndi mikeka chakudya timadyachi tisachileka kusanduka mishonale ngati wakuchileka tisayimba kumwamba hosana kalikose kumapeseka ngati kusana kushoka kwa Farao kwa Mosala kupita kukena nisindisatsala komwe ndikapole mabala amayi asamave kuwawa pobala
hakumandisungabe hakumanditsutsabe ndimadziwa ndine wundedi koma teile ndikumatsukapo pabedi hakumandikondabe kolo kunja kukungade ndimadziwa